Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alkemisare noka e jena lewru December jena yamde soki der maison de la presse pomoko juttino no do kabaruji bi umar way galu kanko no dirteno ganyi kanto wonto kongi jamme. Hayri bangal waydi dena ko leleedi me dindi le ndeddo yontere holli tawede bonandaji kewdi kanyi e mata le on do wotto fu yoge gube cinide kaldale kawral leleedi me dindi e be gonde darnude fedde mabbe bi faaben dena yibbe alma be kanyi jawlele mabbe le ndeddo no kulle kalan kabaru fina tawto mi yanga be to gobbe le lamu kuccala wotto jono hono dewle mabbe den gonde wadirde le o do no kulle ki sembe cedde meme ko nayri bangal basket wotto jone be gonde waddo ni madara fa biwto yalla hono dabareji kani fiyede fa ben den rewbe le wadobe basket le leedi meden do wona fiirobe ballon juude di won sembe kabaruji be jogino do be tan di bisimilla moron e rante le ndedo yontere le sa haleedi meden di bonandaji kewdi kanyi en mata ton holli tan weddu kaaki kewdi kanyi no bonton wakkandi dido bonandaji ngadannonde yimbe le do won heddibe le hen le on do wotto fu yoga gube cinide kaldale kawral gal ngadi batu muden to kital to amdi noga e jottad noga e jagom lewru december ndu be kolitide wattu jononobe kani wadirde imma drajalla be dena ko hele mabbe fatumata mayga
talataare belli do noga e jeddi lewru december warbe di don jommal fe chami do bitgaaji didi ciottobe kanye leydende soso koyra kanye chateau gawo ngambe odo bonanda njaadi e kalisi kanye kulleji gewdi kasi Fahan le sahel leydi ndi menaka tewsuko jokolle goto mbarado yitaama le ngendindi tawama jabe didi woni ko fida e hore kanye yabere e dande nyaloma munde fu o irama le janale menaka nyaloma fadde bonande o wadede worbe didon jom malfe pidi gendarme goto e ngendi gundam le lamu tumbutu wakati seeda tiagal mun mo nabama suudu dogotoro mincintinde le yonterende fedde humininde kaldal e kawral kanyi e yirwere le leydi ndi wadi batu kidal bato ana fawno do heydintinde biro o teddinde kaldal gonnodo hakkunde leydi ndi kanyi e rom kanyi lamu koobe keddiddi non du hokkindirde hakkileji do kaldal e kawral no tabitirta le leydi ndi
dido kabaruji farba hebe do beme ame ande to do page facebook kanyi compte twitter studio tamani honno dum halnirawo ila hitane 2021 suudu ecole no hani utrede le leedi meden di yalla kambe no dirtebe docteur en be jangine le nokko holi tawe ndudo suudu ecole waram utted le hitane 2022-2023 non be kolitiri wiide wattu jono cuudi janginirde mawde tati le leedi meden di kanyi en kani wadde dido imadraji yalla jangobbe an lato ko no dirte docteur en ko dum woni do be no dirte lettre kanyi fa yotto science politique fa yotto yordo seriaji di jangete le leedi meden di hono wori Mamadou Samaseku
ndedo ngir na hertana jogibe ko wiyete master so sukabe lekuy so gollobe adadu dubi wala hen kala jiddo windo inde mudun haani yobude unya sapo joy so sukal ekol unyaaji nogay so gollowo kadana brima eli diko goto e fedde humaninde ima daraji nde do jangnido heere
no sul ekol ko tawta yo jangunde yibe milibe hebde doctora nedde fu jiddo wadde ne jande an haani waddude talkal mudum bak kan e ko noddirte e relever de note fawertade tal kan mo ko noddirta master son heba winda inde mudum e ne jande doctora
janginobe jande dudura hewbe hultivide odo kabaru o nafan sanne leedi mali kedana docteur fuji tanjugura o janginowo lugotodo
kan quelqu'un formation
son neddo ye jangoy sin france makiba ko he e mudum fu jomu jabata wirftade gaz hebe sur l'école to janginte yimbe meden mi wadde doctora ko he mebbe heddo tan leedi mali yaade jangi ciagal leede natke sabe hannen mali mursi yimbe mudum ko heewi jomirab ande mawde mede tiji dun naton sabe lobbe jango meden ko heewi yaata ciagal leede kasin jangiya ko he mebbe do danan sarra bonala hakilaji e nanan mudum
e wi ardibe be nelgol talki fuddal na nyande noga jena december 2022 timman nyande 30 janvier 2023
kortal jaddo bal dum woni fina tawa ko noddiri maya bulombe kolitiri dum wadi ley alko dum woni mbiyan alal bar jabbinonde le ngalure bombo ko ndenon be kolitiri wiide wabbe odo golle yo fedde de noddirta joma kanya fa yetto yo fedde wonde kasinde noddirta do bois sacré ko woni fana mudum bi faabe jewto yella hono be kan tuugirade fina tawa le rumde afrique de kambe du yella jam e dedran hewte le nokko sitan sidibe
mi mi yiɗa wolle hakkunde dinankoɓe ɓiɓɓe leydi Mali lewi Amiru fedde noddirtene Maya Bulum korejo di Moussa Doumbia holliti wi o batu jeɗɗibo nde fedde Maya Bulum ko tebta yo wadde du'aw yalla dien e dejere ana heɓele leydi Mali fo e mangal muɗum
leydi Mali ndi sukaɓe jiɓɓe leydi kañum en jeyɗum minen kuncanoɓe hoore finatawa min jaɓanay feyi haaɓo dina ɗum saabi sole haalaji amen ɗi fuu nongodirgol kan e dewral tan mi kaltali hen joni yo wattu e juuɗe malinkoɓe fuu nongodira yalla miɗe keeɓa yaltude oɗo tiɗɗal
caggal muɗum walle boboɓe ko noddirte bois sacré holliti wi hono ɗi batuji ana nato saabe yimɓe hewɓe wirfito e fina tawamu en dabiri dakko woni hoorejo fedde noddirten bois sacré
Maya Sira yo tafam humpintinde janginde malinke goto goto fuu yalla ana heɓa wartude to iwu mi ɗiɗo ɗati humpintinde kan e jooɗa haala ɗo fina tawaji afrique min mbawata wadde oɗo golle
miccutunde wi yimɓe andunɓe kabaru fina tawa ko heewi ƴiwu leydi burkina faso leydi guine conakry fottade leydi congo fotti o batu nde ñalaame
en jaram fa leydi ndi noddirte miyen kalaari ndi ɗum woni ɗo kuccala ɗo holno dewle maɓɓe ɗen gondi e waɗirde tonno hollitan wiyeede ile awwalun dewle maɓɓe ɗo so ɓe gaɗa toon ɓe cuɓoto ley galleji ɗi kañe fa yettoyo ɓe mballitira toon hono dewle duno hollitira wiide ɓe mbi ɗum faabooɓe sanne kono ayiri banggal fina tawa maɓɓe le oɗo nokku ɗum e tawde fo yoga e pelle cagontoɗe haqqeji rewɓe gonɓe toon ɓe kay kollitiɗi tawdaka le oɗo hakkille moɓe gondi e wadde toon duuɓi ñalawma hannde no fa keɓen famtata keɗɗe Mamadou Sama Sekou
tama e mbowa wiide kala leñol na jogi finatawa muɗum banggal kurtuguji to miyankankoɓe kuccala nden kurtuguji ɗi yo hokkamɓe hokke koro dun anali oɗo sifa kurtuguji e wi adama kuwate hoorejo eri kotrad to kuccala toon
ɗum ana hollita wi sukaɓe rewɓen won ko heewa sanne aranno ana tiiɗi ya surubaɓe le galle yogaji mawɓe meɗen aran son heɓno ɓiɗɗo debbo ana miilo hokkudeɓe dewgan sakiraɓe mumen ma guiɗiraɓe muɗum yalla kañum ndu gen heɓi ɓiɗɗo gorko ana wawi heɓude debbo les suudi baba ɓe yimɓe hursina suka muɗum gorko ni tan dewga waɗirtato amen ɗon
ara
fa ɗo gonɗen ɗo oɗo sifa kurtuguji na jokkiti ley kiredu région o darniɓe hakkeji rewɓe hultiwide ɗum yata fe caggal kuteji du rewɓe keɗana kadiatu kunati hoorejo gollirde humaninde kabaru rewɓe sukaɓe e galle
sona ƴeewi honene ɗi dewle sifiri a antan wiɗum dewle sukaɓe tan yogaɓe meɓɓe ana watta e dewle tawa duɓumen yonen saabu a tawan ɗe dewle ɓe naata e muɗum ga ɗum ɓe wiyan ni ɗum fina tawa meɗen yogaɓe ko heewi anale ɗe dewle hannen gafe goto kalta ɗum wattaɗa haaji muɗum
dunke en finata hultiwide ɗiɗo sifaji kurtuguji fana muɗum yo sembinde dewral e gondal hakkunde sinuji arkia touré wonaɗo to kuccala toon heɓani ɗum sjo tamani
wattu joni en kala hono kabbaru juldeji mabɓe ɗi ɗum koɓe noddir 31 kono ɗum wondi e waɗirde le leydi meɗen micciteɗen wiide so ɗum ɓami fa iɗum waɗa le galluje ɗe yaltoɓeɓe ana kewi sanne ɗum won heɓe fof golla e golleji muɗum en le ɗiɗo golleji kamɓe rewɓele ɓe caggal komin kaali kabaru no worɓele ɓe gorri rewɓeɓe ɗum min galana min kaala yoga e mabɓe no tagguji muɗum gorri hono wori fatumatamayiga
en puɗɗiran kawrinoɓe worɓe ɓen kam mbawa fey hunde so wona nangude kalisi e tetteji ɗi fuu worɓe ɓe du homo fuu ana yara kañum ɓuri yiɗede so ni ñande julde yettiki a yirataɓe yitere haabuɓe du gonton ɓen ka mbawa fey hunde so wona nangude e juuɗe neyeɓe dokka sukaɓe worɓe ka sate tugol maɓɓe jaati nangata ɓe ñande julde worɓe yoga ana coɓɓitira rewɓe mum en yaade to sukaɓe mumen rewɓe so hono ɗum e bandum en waɗi ɗum saabi binta jannoje kañe piiɗe ɗum woni ko yiɗaka ɗum e tawede fuu rewɓe kurtiɓe ɓuri yiɗede so julde yettiki saabu no laati fuu gorko yata fey nokku ñande julde heddoto gere gendu fey so caggal julde mo suran sukaɓe rewɓe ɓe ka hunde fuu yaltintamo so ni weylitingol hitande yettiki hunde fuu a nanan saabu hewɓe kaɓan tiloto dewra so ni ɗum ƴaɓɓi
wattu joni en kala hono kabaru ko nayri banggal ɗum woni koɓe noddirta fédération basket ball le leydi meɗen ndi ko nayri banggal kamɓe fiyoɓe basket ballon juuɗe ɓe kañi azicad fa yettoyo fedde nde ɓe noddirta terre des hommes ɓe gaɗi batu maɓɓe le oɗo batu faɓe ƴewto yalano ɓe kani yaltinirde dow hen ɗati sukaɓe rewɓe waɗoɓe basket ɓeɓe ƴalano ɓen kani reynirede golla golleji muɗen piya basket dow fati keɓale hen tiɗalla fo keɗɗemo kanko noddirteɗo franci tesani o yo goto e gonɗo le ndeɗo fedde nde ɓe noddirta terre des hommes comme sifi do hen to faccitango sita sidibe.
Nous pouvons ensemble conjuguer nos efforts.
Ene way kawrde dokkundire juude fien dabiriji yalla di golleji ana hontina hore. Neddo fu wado haro chaldi en nannan mudum ana hasi wadde dum le nukku to torre hewta dum. Fandina hebude pelle samin tode amen. Neddo fu wado haro chaldi suga e mawdo ana hani dokkundire juude. Sabi kuma tewta le o haro chaldi wawa hebude lawol soni wala me dokkundira juude men nato gotum. Homo fu e amen handen wado o haro chaldi ana yelo wadde dum nukku lalnado tawa torre fu hewta dum.
Sekrab don garte haddude bete hande do kabaruji meddi di do kabaruji fo do mbay hebudi di do bmm ande to songadi www.topresidio.org no noddi do numero via mo mere mere 37321 bande fardje fe no kon ande do no do e ser yewtre mere de an wodi wassalam yewtere meden bete hande den de waran yo wad dow ko nayri bangal hono poddele de rewbele kanya worbele bamata wakkati fu rewbele be bamande be biye yalla ebe keba jonde lobbere worbele de du bamande de do poddele kolitiide fa fati mbasa hebude feyi dakam kanya fa fati mbasa hebude hono tiidalla fa fati keba tiidalla no biyeten so bami fa jotti ko nayri bangal len do acca hage sekrab ono kedibe wattu juno do tayde fu kambe doktor en be kambe bi de do poddele na way wodudo kutteji kewdi fewde e cellal ngel adama hono wori mamadou samasiku
podde pomodi ngaji madun ledde hon dun e bandu en jama o notorto bamako do bangal kabaru lende jodorgal notortobe dun be yogabe mabbe kay jatti mabbe fuf yo kuyamobe kebata e kabaru mudu sugula fuf be galana kuteji do cellal mabbe won holti be jati nafaka mo dontana bangal dido pomodi ngaji di hewtatake no haniri
ne furana mamadi ga utiliser
fa abara mi nawtiraki tafaje de sabu sade selli fota fu ko ama safari min kam did bamde tiafaje de sabu mi didi hemde jonde lobbere homo fu won ko yidi wande min ka heddiraade ni burani kam dum won nafa dum won kutteji dum ka kutteji mum buri hewde dina nafa mum
les avantages donc j'en veux pas
le lumongo bamako gonde mudum hono dum wowirini jama ana hewi le maggo client be hewta fi lawul jungo njayobe do lawidi goto njayobe mum jiide holti wiide nafakaaji dido pourdi ngaji do gorko na hewi
Les produits sont à base des écorces, les feuilles.
Tiafaje de anu mujji. Sabule de balebe dum mujjinirte. Min gon tiafaje kewdi ga en. Hono mawninoji jonde neddo kanyi indi mum. Kutteji fu tiafaje en ngala. Worbe rewbe anan bawi nawtirade dum. Fadde ma wiide a halan bonka safaje de. An hani ko tawe an jata nawtiriki di. Yimbe hew ana cioda dum.
Bena ciowena. Bamina sande.
Docteur Mbeka holti wiide farti modo dido pudi ngay so mbinta do cellal notortobe be. Ibi mabbe bawi sambinde nyawuji kewdi lende bangal mudum keddonna docteur Ali Goita
ce produit on dit
tafaje de yimbe anambe di moddi ka dum hollita ka tafon yimbe ana nawtiro dum fa keba sembe dum yida ka sabu wiide a nawtirto tafaje de fa mbawa lende dum wana ko yida neddo heddirono Allah tagiri dum no dum woni ko hono mum wala homa fu ko handi Allah wadanta dum tafaje de ngon kutteji mawdi do cellal bi adama fu bura worbe dum way sabi binde nyawuji goddi kasi hono crise cardiaque nadu nyaw berne nawore
faut vraiment les éviter
kanko docteur Goita o dalike rewbe be bangal sifaji inotorto butitinde ko e mabbe
et maintenant pour ce qui est les fessiers
tafaje de rewbe bamata faake ba jonde lobbo na faa mawnina endi mun dum haana tiagal di tafaje pikkiri ni be pikkata faabe keba jonde lobbo goddo haana pikkade mandi so wana dogotoro jaati wana dogotoro du fu haani pikkude an hani ko tawe dogotoro en gombe le golle o jaati andan be dun hunde dum yidaka wiaka du dum wade nafa fu dum yottintama so wana torra
sam pe que vous apporter des ennuis
ido pourri ngaji butunoji jodorgal ko buri hewde Cote d'Ivoire na Nigeria madun gana yurata worbe e rewbe malinko hebe nanotoro dun sabi wili yonki neddo mo be gondi